Yeah, Dr. Unju, you know what I mean? Yeah, but Twinkle Rex, it's happening now. Been the boys in the place to be. Umbwa, let's get 'em. My disappearance, it's a funny one, it means Unju fearless. Wanajua kuwa sikuwahi kuogopa, nilisimama kweli na sikuwahi kuogopa. Kwanza pande zao city bagi, Dr. Unju nikimbishi, niko pili sweet mangi. Nikichana city chagi, mina thiki nini dhambi, naishikija basi street junkie. Nipate manyanya junction, wanajicho nyanya banana wamefanya champagne. Wanasaga mandata wamepaki wanting, pinda kwaini zede pato ranking, we banding. All my way, Nicky Fata dreams. Tanesco wakati umeme, tuvali wanakata steel. Fata scheme, uneza kwa mfalme, lakini kumbe ni Bagu King.
Inafamia, no fear, I'm fearless. Umesikia, no fear, be fearless. Inafamia, no fear, I'm fearless. Umesikia, no fear, be fearless, fearless.
Samantha rocket, astronaut kumbwa spaceship kwenye socket. Fly over the sky na kitu bambazi. Mwanangu wa mirungu wa chanjishi shangazi. No fear, no queer, izenguo unalia. Ulizo lojeribu wataku simulia. Mainstream ya underground, tupo tenguani. Iskiza matanda sound ya kila igonani. Niko na Unju binyunuki toka nduki. Rebranding out here, utakiwi mamluki. Naleta chuki na roka mkuki. Nikosho mikali unaliwa kamuki. Shomai pigwe mpaka ukawa ukumbuki. Shomai shindwe mpaka ukawa usumbuki. Shomai pigwe mpaka ukawa ukumbuki. Shomai shindwe mpaka ukawa usumbuki.
Inakwambia no fear, I'm fearless. Umesikia no fear, be fearless. Inakwambia no fear, I'm fearless. Umesikia no fear, be fearless, fearless.